na maboga yao. Wana wamebaki na matango yao. Hao wa misiri na pilau lao. Tumewaacha na uchawi wao. Wana wamebaki na miungu yao. Tumewaacha na ushamba bam 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 bam. Wana wamebaki na ushamba bam 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 bam.
Slicer.